Be classic. 006. You know it. You know it. You know it's Benzy again.
Nikona swali la kizushi. If it goes people am I mekufa.
Swali la dunga kamukuki. Giza litaisha kisha kutakucha.
Hakina pose bahati. Squeezy wana imba tuma secular.
Chunga usikose basi. Zaidi yote Yesu ndiye popular.
Ni kweli misi wezi kubishana na Mungu. Ila nikuuliza tu.
Iweja tulindaye toka mchana na usiku. Mungu wawezi shindwa mkuu.
Ni kweli misi wezi kubishana na Mungu. Ila nikuuliza tu.
Iweja tulindaye toka mchana na usiku. Mungu wawezi shindwa mkuu.
Na isi nyi mnakosea, mnakosea, kosea sana.
Ni wapisi tunapotea, tunapotea, potea bana.
Na isi nyi mnakosea, mnakosea, kosea sana.
Ni wapisi tunapotea, tunapotea, potea bana.
Injili mnaipoteza bure.
Kwa bidii tutairegesha kule.
Naona mnapiga show mpaka kwenye club. Ama ndo mmekosa content.
Wale vindu samaki na nyimbo zetu nyavu. Toa hubiria wote.
Raisi napoelekea. Nimewatati msije mkanipiga bure.
Kichapo nacho tapokea. Ila si vita neno nitakupa ule.
Squeezy babo mmeacha kwa nyumba. Ijumaa ndo mpo kwenye rumba. Naona gospel kwenu ndo imeyumba. Mnajificha paka kwenye vichumba.
Hukumu muachie tumuumba. Mtumishi utamjua kwa tunda. Neno lake rohoni tumesunda. Tunalizalisha kama vile mkunga.
Na isi nyi mnakosea, mnakosea, kosea sana.
Ni wapi si tunapotea, tunapotea, potea bana.
Na isi nyi mnakosea, mnakosea, kosea sana.
Ni wapi si tunapotea, tunapotea, potea bana.
Injili mnaipoteza bure.
Kwa bidii tutairegesha kule.